Tanzania na watu wake.
Ibariki
Tanzania.
Ibariki
Tanzania. Tubariki watoto wa Tanzania.